Mwani mwana mvela konse kumuli, takumananso mprogeme ya tisanthule Bible, ntayo mpitengo patali pomwe timamva mawamulungu akusanthulidwa. Ndi ulendo ndithu watengera zaka 5, pafufupi zaka 5, kusanthula buku ndi buku, timatenga buku. Pangono chipangano chakale, kubwera chatsopano, kubwera chakale, pangono kuphatikiza mabuku angapo, omwe ali ndi mitu yofana nenana po, ndipo zimene zimayendera pamodzi. Lero tidakale mbuku la 2 Samuel, ndipo lero ti 2 Samuel chapter 19, tiambira pa verse 1, ndikwatiro waso mu chapter 20 timva zambiri za Davidi kubweranso mu ulamuliro bwino tatsanaso ndi mabuku makamaka maprogramu ina awiri pakatipa kuti tilowe buku lina kuchipangano chakale logwiriza naso ndi za maufumu kwa lero ti yambe tampatsa kai mpata mbale osimanjiro amanda tsogolere ku mabuku ma chapter ajanda chulacha 2 Samuel chapter 19 tiyambe motere.
Landirani moni wakumamba inu wakondedwa anzanga paulendo. Lelo, ndi tsiku labwino. Ndipo tiyamika Ambuye chifukwa cholola inu ndine kutiti endeli modzi paulendo uno. Paulendo wapita, timasanthula 2 Samuel 17, kuyamba verse 1, ndipo tidalowa chapter 18 verse 33. Momwe timaona nkhondo pakati pa David ndi mwana wake Abisalom. Ndipo lelo pa 2 Samuel 19 verse 1, ndikulekeza chapter 20, verse 7. Tisanthula nkhani yakuti Davide abwezeletsedwa pa ufumu wake, ndipo Siba aukira. Tsono nkhani yakuti Abisalom wafa, inapweteka mtima wa Davide. Ndizoonadi kuti Davide anali ndi chikondi chenicheni pa mwana wake. Kotero kuti anali ndi chisoni chachikulu atava kuti mwana wake wafa. Pali zifuwa zingapo zimene zikupangitsa kuti Davide akhale ndi chisoni chotere. Poyamba, sindili kukhulupirira kuti Davide anali kudziwa zakuti Abisalom anapulumutsidwa kumoyo wa uzimu. Mukumbukira inu kuti pamene mwana wake wa Betseba woyamba anadwala, Davide anasala chakudya ndi kumpempherera. Koma pamene anava kuti mwana wake wamwalira, anauka ndi kusamba napita ku nyumba ya Mulungu ndi kukapemphera. Ndipo anadye chakudya. Ichi ndi chifukwa chakuti anali kukhulupirira kuti mwana wang'ono akamwalira amalandiridwa ku chifukwato cha Atate. Koma pa ife iyi ya Abisalomoyi, Davide ali ndi nkhawa ndi nkhani yachipulumutso chake kuti ili bwanji. Kachiwiri, tikuona kuti Davide akuona kuti mavuto osewa anadza pa iye chifukwa cha uchimo wake umene iye anachita. Ndipo ndikukhulupirira kuti anali kuganizira kuti Abisalom ndi amene adzalowe ufumu mmalo mwake. Tele chisoni ichi ndi chimene chinapangitsa Yowabu wamkulu wa asilikali kukhumudwa kwambiri. Tendiveni nkhani ya Yowabu yodzudzula Davide kuyambira verse 1 mpaka 6. Ndipo anauza Yowabu, onani mfumu ili kulira misozi, nilira Abisalom. Ndipo chipulumutso cha tsiku lija chinasandulika maliro kwa anthu onse, pakuti anthu anava kuti mfumu ili ndi chisoni chifukwa cha mwana wake. Tsiku ili ndikukhulupirira kuti linali tsiku lopambana, lokondolera kupambana kwa nkhondo yawo. Tele pano Yowabu ndi gulu lake la asilikali akubwera ndi chimwemwe kuti nkhondo yatha, komanso waphedwa mdani wawo. Koma taonani, malinga ndi Davide, linali tsiku la chisoni chachikulu chosaneneka. Ndipo pamene asilikali akubwera, apeza iye ali mchipinda chosanja, atafunda kumaso, osafuna kuona nanda nyamata wake kusunyeza chisoni chachikulu. Verse 3. Ndipo tsiku lija anthu analowa mudzi kachetechete, monga azemba anthu akuchita manyazi pakuthawa nkhondo. Ndipo mfumu inafunda nkhope yake, nilira ndi mawu okweza, mwana wanga Abisalom, mwana wanga Abisalom, mwana wanga, mwana wanga. Tsono anyamata David anachoka ku malo a nkhondo ndi chisangalalo popeza anapambana nkhondo. Koma taonani kuti mmene abwerera ku Yerusalemu akuoneka ngati kuti agonjetsedwa. Zinthu sizili chomwechi chifukwa chakuti Abisalom waphedwa, ndipo ife iyi ndi imene yathyola mkhongono Atate wake Davide. Koma taonani, ngakhale kuti David sanachite bwino zinthu zina ngati tate. Koma anali ndi chikondi chachikulu pa mwana wake Abisalomu. Taonani mmene akulilira mwana wake. Ine ndikukhulupirira kuti David sanafusitse za mmene zinachitikira kuti Abisalomu aphedwe. Verse 5. Ndipo Yowabu anafika ku nyumba ya mfumu nati, lero mwachititsa manyazi nkhope zawo za nyamata wanu wonse. Amene anapulumutsa moyo wanu lero ndi miyoyo ya akazi wanu, ndi miyoyo ya akazi wanu ang'ono, mmene mukonda awo akudana nanu, ndi kudana nawo amene akukondani. Pakuti lero mwalalikira kuti simusamalira konse akalonga ndi anyamata, pakuti lero ndizindikira kuti tikadafa ife tonse, ndipo akadakhala ndi moyo Abisalomu, pamenepo mukadakondwera ndithu. Tsono malinga ndi mmene Yowabu akutanthauzira za kuonetsa chisoni kwa David pa ifa ya Abisalomu. Ndiye kuti David akunena kuti akanakondwera akadaona kuti Yowabu ndi anyamata wake aphedwa. Yowabu akudzudzula David chifukwa cha chisoni chopitilira chimene waonetsa pa ifa ya Abisalomu yemwe akanapha David. Koma pano tikuona kuti Yowabu waipititsa kutali nkhaniyi malinga ndi mmene iye akutanthauzira. Ine ndikuona kuti David akuganizira za chipulumutso chake popeza sangakaonane nayenso mwana wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumaganizira bwanji za chipulumutso cha wana wanu? Makolo azanga, tiyenera kudziwa kuti tili ndi udindo wakulondolera ana wathu kwa Ambuye Yesu Kristu. Kodi inu mumachita bwanji pa udindo wanu umenewu? Verse 8 mpana 36, mmene tikuona David akubwezeletsedwanso pa udindo wake. Verse 8, pamenepo mfumu inanyamuka nikakhala pa chipata, ndipo inauza anthu kuti, onani mfumu ili kukhala pa chipata. Anthu onse nadza pamaso pa mfumu, koma Aisraeli adathawa munthu yense ku hema wake. Tsono anthu anafunika asonkhanitsidwe pamodzi ndi kuwalimbikitsa. Taonani kuti munthu amene wakhala akuwatsogolera pakuwukiraku waphedwa. Ndiye mmalo mokondwera anthu akuona chisoni chachikulu pamaso pa David. Yowabu pano akumulimbikitsa David kuti ayenera kuthokoza anthu chifukwa choonetsa kukhulupirika kwa iye. Mtsogoleri wankhondoyu akunena kuti mfumu David anayenera kuonetsa kufunika kwa moyo wa nyamata wake monga iwo anaonetsa kufunika kwa moyo wake wa iye Davideyo pa nthawi imene anali kumenya nkhondoyi. Tere ndi chifukwa chake David wapita pa chipata ndi cholinga chakuti awathokoze anthu ake chifukwa cha kukhulupirika kwawo kwa iye. Verse 9, ndipo anthu onse amafuko onse a Israeli anali kutsutsana ndi kuti mfumuyo inatilanditsa ife mdzanja la adani wathu natipulumutsa mdzanja la Afilisiti, ndipo tsopano inathawa mdziko kuthawa Abisalomu. Ndipo Abisalomu amene tinanzuza mfumu yathu anafa ku nkhondo. Chifukwa chake tsono mulekelanji kunena mawawo kuti abwere nayo mfumuyo. Pano pali nkhani yakuti anthu amene anali kumbali ya Abisalomu asowa chochita popeza mfumu yawo yafa. Tele pano angoganizira zobwelera kwa mfumu yawo yakale David. Anthu awa akhala akutsutsana kuti ayenera kubwelera kwa David popeza ndiye amene anawalanditsa kwa adani wawo Afilisiti. Pano tikuphunzira kuti chinthu chabwino chimene wachitira anthu ako chikhoza kuyiwalika kwa kanthawi yochepa, koma chidzakumbukilika ndithu nthawi ina yake. 11, ndipo mfumu David anatumiza kwa Zadoki ndi Abiatara ansembewo nati, mulankhule nawo akulu a Yuda kuti mukhala bwanji mbuyo kubwera nayo mfumu ku nyumba yake. Pakuti mawu a Israeli wonse anafika kwa mfumu akuti abwere nayo ku nyumba yake. Pano Abisalomu anawukira atete wake. Anthu ambiri a fuko la Yuda ndi amene anachuluka kuphatikana ndi mwana wake. Tere Davide mundime ino akudzudzula anthu a fuko lake lakeli kuti chifukwa chani ndi amene akhala wotsiriza kuyitanitsa mfumu yawo kubwerera ku Yerusalemu. Tamvani zomwe akunena Davide. Verse 12. Inu ndinu abale wanga, mulifupa langa ndi mnofu wanga. Chifukwa ninji tsono muli ambuyo koposa onse kubwera nayo mfumu. Ndipo munene ndi Amasa, sulifupa langa ndi mnofu wanga kodi? Mulungu andilange naonjezepo ngati sudzakhala chikhalire kazembe wakhamu la nkhondo pamaso panga mʼmalo mwa Yowabu. Ndipo iye anakopa mitima ya anthu onse a Yuda monga munthu mmodzi natumiza iwo kwa mfumu nati, mubwere inu ndi anyamata wanu onse. Pano mafuko onse agwirizana tsopano kuti Davide abwerere pa ufumu wake. Mwa njira ina tikuona kuti Davide sakufuna kubwerera ndi mphamvu za iye yekha ndi asilikali omwe apambana ku nkhondo kuja. Ayi, iyi ikanakhala njira yodziwumiriza kapena yodziponya pakati pa anthu aja amene agonja aja. Ndipo iye afuna kubwerera mochita kumuyitanitsa popeza apa ndipo pamene mtsogoleri angakondedwe ndi kulandira ulemu. Haleluya. Verse 15. Chomwecho mfumu inabwera nifika ku Yorodani. Ndipo Ayuda anadza ku Giligal kuti akakomane ndi mfumu ndi kumuolotsa mfumu pa Yorodani. Ndipo Simei mwana wa Gela Mbenjamini wa ku Bahurimu anafulumira natsika pamodzi ndi anthu a Yuda kuti akakomane ndi mfumu David. Ndipo anali nawo anthu chikwichimodzi a Benjamini ndi Ziba nyamata wa nyumba ya Sauli ndi wana wake amuna 15 ndi anyamata wake 20 pamodzi naye, iwo naoloka Yorodano pamaso pa mfumu. Tsopano tikuona Simei amene uja anadzudzula Davide akukhala woyamba lero kulandira Davide yemweyu pa ufumu wake. Ndiye maganizo akuti Davide ayitanidwe ndi amene anali pa mtima pake osati kuti achite kudziwumiriza kwa munthu ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tili ndi phunziro lalikulu pano, phunziro lakuti Ambuye wathu Yesu Khristu adzabwera ndithu ndi kutenga ulamuliro pa anthu ake wonse amene anamuyitana mu mtima mwawo. Haleluya. Kodi muli wokonzeka kumuyitana ndi kumulandira Yesu kuti alamulire mu mtima mwanumo? Verse 18. Ndipo ngalawa yokuolotsera inawoloka kuti akatenge banja la mfumu ndi kuchita chomukomera. Ndipo Simei mwana wa Gela anagwa pansi pamaso pa mfumu pakuwoloka iye pa Yorodano nati kwa mfumu, mbuye wanga, asandiwerengere ine mphulupulu ndiponso musakumbukire chimene nyamata wanu ndinachita mwa mphulupulu tsiku lija mbuye wanga mfumu anatuluka ku Yerusalemu angakhale kuchisunga mu mtima mfumu. Ndiye monga tinanena kuti Simei ndiye munthu uja ananyoza mfumu Davide pamene amachoka, koma lero ndiye munthu amene wakhala woyamba kumulandira ndi kumupempha chikhululukiro. Haleluya. Tsono Davide anali wabwino kotero kuti anamukhululukira munthuyu Simeyi. Ichi wachita Davide ndi chomwe akunena pa Masalimo 51 verse 17 pamene akunena kuti, nsembe za Mulungu ndizo mzimu wosweka, inu Mulungu simudzawupeputsa mtima wosweka ndi wolapa. Haleluya. Anzanga, kodi inu mudayamba mwampempha kapena kuti mudayamba mwapempha chikhululukiro cha machimo anu kwa mwana wa Davide? 22. Koma Davide anati, ndili ndi chiyani inu ana azeruya inu kuti muzikhala akutsutsana ndi ine lero?
kodi munthu adzaphedwa mu Israeli lero? Sindidziwa kodi kuti ndine mfumu ya Israeli lero. Tsono pano, Davide wakhululukira ndi kulandira Simei. Tikuona kuti Abisai mwana wa Zeruya akunena kuti Simei ayenera kuphedwa popeza ananyoza wodzozedwa wake wa Mulungu. Ndiye mundimeyi ino tikupeza Davide akuyankha kuti palibe chifukwa chakuti ataye nthawi ndi kuganizira kupha Simei, popeza chimene akudziwa ndi chakuti Mulungu wamubwezeletsanso pa udindo wake wa ufumu. Mwa njira ina Davide akunena kuti kwa iye si chinthu chofunika pakali pano kuti atanganidwe ndi kuganizira za Simei, pamene Mulungu wamuchitira chinthu chachikulu kuposa nkhani ya Simei. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pala Akhristu ena amene amasautsidwa kwambiri mumtima mwawo ndi zinthu zina zazing'ono ngati izi, pamene Mulungu akuadalitsa. Mwa njira ina ndikunena kuti masautso pa moyo wa munthu sayenera kukhala wa akulu kuposa zomwe Mulungu akukuchitirani. Verse 23. Ndipo mfumu inanena ndi Simei, sudzafa. Mfumu ni ilumbirira iye. Tsono pano Davide akutsimikiza mtima kuti Simei saphedwa monga momwe Abisai ananenera. Davide anakhululukira chifukwa chachimwemwe chimene anali nacho, popeza Mulungu anamukhululukira namubwezeletsanso pa ufumu wake. Tele mundime imeneyi tikuphunzira kuti masiku achisangalalo ndiwo masiku akukhululukirana wina ndi nzake. Haleluya. Kachiwiri, Davide anakhululukira chifukwa chakuti anali kuona machimo ake amene Mulungu anamukhululukira, ndipo kunali koyenera kuti iye akhululukirenso Simei. Ndipo tikutsindika kuti iwo amene akhululukidwa amakhululukira anzawo amene anawachimwira. Wokondedwa, kodi moyo wokhululukira anzanu inuyo muli nawo? 24. Ndipo Mesibosete mwana wa Sauli anatsika kukomana ndi mfumu, ndipo sadasamba mapazi ake kapena kumera ndevu zake kapena kutsuka zovala zake kuyambira tsiku lomuka mfumu kufikira tsiku lobwera kwawo mumtendere. Mundime ino tikuonanso chitsanzo china chokoma kuti Mefiboseti waonetsa mtima woyamikira Davide pa zimene adamuchitira. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti sadalowepo pa gulu lowukira Davide. Tonani kuti kuyambira nthawi yomwe Davide anathawa mu Yerusalemu mucha, Mefiboseti wakhala wokhulupirika ndi kupembedzera Davide. Tsono ndi chinthu chokondweretsa komanso chinthu cha mtengo wapatali kubva kuti munthu wina amakupempherera. Kodi ino mudawawuzapo ena kuti mumawapempherera? Verse 25. Ndipo kunali pakufika iye ku Yerusalemu kukakomana ndi mfumu, mfumu inanena naye, chifukwa ninji sunapite naye Mefiboseti? Ndipo anayankha, mbuye wanga mfumu, mnyamata wanga anandinyenga pakuti mnyamata wanu ndinati ndidzadzimangira bulu kuti ndiberekekepo ndikupita ndi mfumu pakuti mnyamata wanu ndili wopunduka. Ndipo iye anandinamizira mnyamata wanu kwa mbuye wanga mfumu, koma mbuye wanga mfumu ali ngati mtenga wa Yehova, chifukwa chake chitani chimene chikukomereni? 28. Pakuti nyumba yonse ya atate wanga inali anthu oyenera imfa pamaso pa mbuye wanga mfumu, koma inu munayika mnyamata wanu pakati pa inu akudya pagomelano. Kuyenera kwanga mkuraniso kuti ndikawonjeze kudandaulira kwa mfumu. Nkhani ili pano ndiye kuti Mefiboseti atafika kukumana ndi Davide akufusira chifukwa chani sanatsatire Davide pamene anathawira kutsidya la mtsinje. tere pano Mefiboseti akuyankha moona ntima kuti kapolo wake ndiye amene anamunyenga popeza anamulonjeza kuti ambweletsera bulu kuti aberekekepo ndipo akunenetsa kuti iye sakadachita chipongwe ayi popeza iye ndiye amene anamutola. Tera akunenetsa kuti sikukadatheka kuti amukira David kotera kuti ngati sanga muvetse achite chinthu china chilichonse chomuyenera. Nkhani ili pano ndiye kuti Mefiboseti akunena kuti sangabwezere chokoma ndi choyipa ayi. Anzanga, kodi mumadziwa kuti pamene simuvomereza cholakwa chanu kwa Mulungu zikutanthauza kuti mukubwezera choyipacho kuchokoma chimene Mulungu anakuchitirani. 31. Ndipo Barizilai Giliyadi anatsika kuchokera ku Rogelim nayambuka pa Yorodani ndi mfumu kuti akamuolotse pa Yorodani. Ndipo Barizilai anali nkhalamba ndiye wa zaka 53 ndiye amene anapereka chakudya kwa mfumu muja adagona ku Mahanaimu pakuti anali munthu womveka ndithu. Ndime ino ikutipatsa dzina lina la munthu wotchedwa Barizilai amene ndi wochokera ku Giliyadi. Uyu ndi amene anachita chifundo Davide pamene anathawira ndi kukhala ku Mahanaimu. Munthu uyu ndi wokalamba koma anasamalira Davide pakuwapatsa chakudya. Ndiye pamene akuperekeza Davide akumuza kuti ayenera kupita nawo ku Yerusalemu ndi cholinga chofuna kubwezera chabwino. Koma taonani munthu akukana kuti iye ndi wokalamba tere sangapite ku dziko la chilendo popeza ayembekeza kufa nthawi iliyonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone pano kuti Barizilai anathandiza David pamene anazindikira kuti anali munthu wa Mulungu. Tsono chinthu ichi ndi chimene chinamukopa munthu ameneyo kuti athandize David. Kodi inu mumakombeka mtima ndi anthu a Mulungu? Tiyeni tsopano tilowe mu chapter 20 cha 2 Samuel. Chapter 20 chikutionetsa kuukira kwina ku ufumu wa David. Ndiye mwina inu nkumaganiza kuti mwina David apo matsopano malinga ndi mavuto onse amene aoneka pa iye. Koma izi zikuoneka malinga ndi muja Mulungu analonjeza kuti nyumba yake simudzachoka lupanga. Tiyambe kuwerenga verse 1-7 mmene tikuona Seba aukira David. Ndipo kudangotelo kuti pamenepo panali munthu woyipa dzina lake ndiye Seba mwana wa Bikri Mbenjamini. Naliza iye lipenga nati, ife tidibe gawo mwa David, tidibe sucholowa mwa mwana wa Jese. Munthu yese apite ku mahema wake Israeli ino. Chomwecho anthu onse a Israeli analeka kutsata David natsata Seba mwana wa Bikri, koma anthu a Yuda anaphatikizana ndi mfumu yano kuyambira ku Yorodani kufikira ku Yerusalemu. Pano ndiyambe ndi mawu amene munthu wina adanena. Munthuyu adanena kuti pamene vuto lina likumalizika tiyenera kudziwa kuti ndi chiyambi cha vuto lizake. Ndikunena mawu awa chifukwa pamene David wabwereraso ku Yerusalemu ngati mfumu tikuona kuti vuto linaso likuyambika nthawi yomweyo. Vuto ili likuyambika ndi munthu wina dzina lake Seba wochokera ku fuko la Benjamini. Munthu uyu anayambitsa kuukira ponena mawu akuti sitingalandire David ndipo anthu ena anatsatira iye. Anthu a fuko la Yuda okha ndi amene anakhala wokhulupirika kwa David. Tsono chinthu ichi chikungosunyiza kuyipa kwa moyo wathu. Koma Yehova amadziwa moyo wanu ndi wanga okondedwa. Tamvani mawu apa Yeremia 17:9 amene akunena kuti Ntima ndiwo wonyenga koposa. Ndiwo sijiditsika. Ndani anga udziwe. Ndiye mwamau awa iferi kwa zumaona antwena koma ai sizia nakuterwa. Uu ndi ntima wanga komanso ndi ntima wanu umene ndi wose jiritsikawo. Tere pamene tikumaliza ndifuna tione kuti mavuto wonse amene akuchitikawa ndi chifukwa chakuti Mulungu ananeneratu kuti lupanga silidzachoka nyumba ya Davide. Tere uku ndikukwaniritsa kwa mawu amenewa. Komanso ndifuna muone kuti pa zonse zikuchitikazi Davide sakuonesa kudandaula kapena kulira ai. Ichi ndi chifukwa chakuti akudziwa ndi kuzindikira kuti akulangidwa chifukwa cha zoyipa zomwe iye anazichita. Ngakhale David analangidwa kwa kukulu kwotere, iye anakondabe Mulungu. Haleluya. Kodi mukadamukondabe Mulungu monga mwamoyo umenewu? Lelo tilekeza pano. Koma timasanthula 2 Samuel 19 verse 1 mpaka na 20 verse 17. Teleta santula nkhani yakuti Davide abwezeletsedwa pa ufumu wake ndipo Seba awukira. Ambuye akudalitseni. Amen.
Amen. Zimuambiri mbale Osman Chirola Manda utsugulera ku 2 Samuel chapter 19 tinayamba verse 1 ndipo talo wako ndithu mu chapter 20 tamvako pang'ono ndithu za Davide ndi kuukiridwa kwa Sheba. Programu ya tiyo satira tizalamu 2 Samuel chapter 21. Ndipo tukandikira ndithu mapeto kwa buku la 2 Samuel. Nkani zokoma izi. Pale tisene mene hapa. Ndipo umvera tidziwi tseni. Mdimangazanu maumboni wanu. Kumbukira nduti zimene zimatimbikitsa wambiri. Chifati madziwa kutai. Programu ipo mwetu kusantula. Alipo wina ndithu amene akutsatira. Amene ndi akudalitsika. Komanso ndithu akumvera. Ndiye tidziwi tseni potire mbira makayata ku Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.